Nishike kiuno, nitalegea kwa manufa, we wanifa kitambo, niliona jambo, niambie je utanipenda, pezi kichuna wanitembeza, usiniwache mimi nitalia, wanifanya shy, do you realize, nikikuona waniamusha, adabu zangu nazipoteza. Sasa, wani dara dara, wani chizisha Wataka kunipenda, take it easy Watch me do this, so very sexy Iron pretty girl, kutoka Uganda Nakchemsha, nina mada Unaniona na kuchombeza Wanifanya shy, do you realize? Nipe chako, we wangu, we tease me Baby, baby Nipe chako Wangu tease me baby So